fanya utapenda. Na kwanga riu miss your pretender. Be your striker, land defender. Can I be your panado? Omoto we guluma nitakubeba. Kiss your neck make you feel better. Open the gates of your center.
And you should know
your money is the end of my life. And I don't wanna survive. Hey, when I hit your city, yo, unagunga best to napatana. Woman, I see love in your eyes. When I'm holding you tight. Hey, na see your city, yo, baby, you're the best to napatana. Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda. 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 Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda.
Niko na pesa na siameweza, situtatesa. Mebeba na pale kwa kitanda ni sinema na hema. Nasema napenda nikiteleza. Ako na dendo na jua mimi niko tenda. Nipe ruhusa ya kukugusa. Napenda ukimanuva, tingisha dhuza. Mapenzi imevuva, ye ni medusa. Mina deku kuchunguza, junta kuchunga. Mr. T, mindo body bender. Mi hookam nikiwa mavela. Minapendo kiwa na dela. Open the gates of your center.
Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda. 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 Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda.
Usa, my man kitaka. Kenya, Uganda, link up.
Don't open the door, baby. Kucha, kucha.
Panda kitanda, panda kitanda.